olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ona le ila, sa tatau ona tuuina mai eile reporti a le komisi mo le tautauina o tu la fono po le Australian Law Reform Commission. Ile tūlanga wa onga e kālesia po a onga lotu. Matula fono e pui pui ai tangata mai whainga po o whaai unga whaai longa lanu ma manatu whaapito. Ua mafua le toe tōlo pō o le aso e laulawinai le ripoti. Ona o le tele o fō la sanga po submissions o lo otu uina ilumo o le komisi. Ma o se tūlanga o lo o whaanoanoa ma atu ngaluai ia nisi o le tupa LGBTQI+. O le mataa upule nei, se i whaima whaataita inga, ia le tamaitai o Karen Pack. O lona soifuanga atoa, na ia whaalia o se olanga Kerisiano. O lona tamaa, o se whaife au. O le tamaitai o Karen Pack, o ia foi, o se whaife au whaau uina, po o se ordained minister. Ai te le tausanga na whaia ongai, i se a onga, alelotu.
What a lot of people don't know is that I myself went to a Christian high school and I taught for many years in a Christian school.
I le lua tausanga ua mawai. Na whaai poi poai Karen i lona to olua. O lona to olua o se isi tama itai. O ina, na pa u waile ulu o le samala ia Karen Pack, ina ua whaia le whaai unga ale a onga e whaatea o ia malana ngā luenga whaafaia onga. I se manatu po o se whaai unga, na lātou tā ua o se whaai unga na whaavae, i lalo o talitonunga le lotu.
Then in the midst of, you know, what should be, like you said, a time of celebration and joy, to start getting emails and phone calls, again, saying I'm demonic, saying that the college needs to publicly denounce me. For my employer to say to me, you know, what are you going to do about this? What are you going to do about it? And for me to say, what am I going to do? What are you going to do? Like, nothing has changed with me at all. And for them to turn around and say, you're fired, you can no longer work at this college. It's incredibly traumatic because all the things that you feared, all the things that you've been taught are going to happen to gay people, to LGBTQ people in the church. They happened. It all came true.
Karen Pack. Na whaalia e le pule o lea onga na whaia onga i Karen Pack, o ia o Reverend Ross Clifford, i se talanoanga malenusi pepa le Sydney Morning Herald, i le lua whelua se fulu malatasi. Na ia tā ua e le tā la whenga i se tangata olo oa o oina whanau po o tamaiti, i le o langa whaakerisiano, o na ola i se tūlanga i ese mai ia oa onga ale taritonunga kerisiano. I lalo le tū lafono ale malo tele. O se soli tū lafono ni whainga whaailonga tangata e whaavae i lei tū pā o se isi tangata. Pe whaavae i se tū pā e whaasino iai se isi tangata mō i alava. O se soli tū lafono foi ni whainga whaailonga tangata i le tū langa pe whaaipoipo se tangata pe leai. Peitai. E iai vaenga e le whaamalo sia i lalo le tū lafono le nei, po o se exemption. E iai exemptions na tu uina i whaalapotupotonga e pei o a onga lotu ma e kaile sia. E mawhai iai o na lātou whaafainga aluenga, pe e mawhai iai o na lātou tulia se tangata i se whaai unga e whaavae i lalo o talitolunga a lea lotu po o lea e kaile sia. O le aunga o le suesuenga po o le inquiry a le Australian Law Reform Commission, o le fia iloa lea, pe o le vaenga le whaamalosia po o le exemption le nei, pe o anga te tau matula fono e pui pui ai tangata mai whainga whaailonga tangata. Pe anga te tau matula fono e pui pui ai aia te tau a tangata, i lalo tū lafono ale tunuu ato ai matu lafo no fa'ava o malo. O se tasi olo ia olo o iai le komisi su'e po le inquiry o le tamaitai o Sarah Fulton.
So this inquiry is looking at the framework for anti-discrimination law at the Commonwealth level and how it applies to religious educational institutions. So that covers anything from childcare through to compulsory schooling and higher education. We've been asked to look at, in particular, the Sex Discrimination Act and the Fair Work Act and how they apply in relation to staff and students at those institutions.
Se tasi o loia a le komisi le Australian Law Reform Commission, Sarah Fulton. O le vaenga o loo tulimatai a le komisi, o le ami o tonu, ma le tāla whiangai o le exemption le nei, po o le vaenga le whaamalosia o loo tuwina ia o ngā lotu. O te tasi nā a fiai le whaonga i nei se a onga o le exemption le nei, o le alii o Nathan Sambronio.
These discriminatory practices are no longer consonant with Australian community expectations, and they should recommend to the federal government that these loopholes in anti-discrimination law should be revoked, and that that does no great harm to the religious freedoms of those religious organisations.
E lua se fulu tausanga na faia ongai Nathan Sambronio ise a onga ase ekalesia kerisiano. Ile tausanga lua fe lua se fulu, na longo inai oia ua tea malana ngā luenga.
I found myself in a school where the headmaster would casually drop into conversation at a staff meeting. Well, I wouldn't employ a gay teacher. And I would find myself slinking into the corner and a part of me would die inside. Where the chief PDHPE teacher who had the responsibility for teaching on what is this crucial mental health issue for young people. And he would say, well, sexual preference is a choice and you can choose yourself into it and choose yourself out of it. And I thought, what a terrible burden to place on young people if that is the prevailing attitude.
Lele I o Nathan Zambronio, o ia gei, ma o ia lua se fulu tausanga ofa ia onga I se e kalesia, I se a onga se e kalesia kerisiano, na faate aina mai ai. O se whainga ele o vaai iai a onga lotu ma e kalesia e faapea o se whainga faai longa tangata. Ona olo o whaia I lalo o le exemption, po o le vaenga ele faamalo sia. Ai pe ona sa noa Gazan Kasisie o le Equality Australia. O se whainga ia whaina ai le whanau ia onga, ato ai ma le vasenga o whaia onga e I tupa LGBTQI+. O nisi o nei whaia onga e sili atu o nā ngā waa I le ngā luenga whaia onga.
And so what we are seeing is that is now impacting on everyone who affirms or supports LGBTQ+ people. So people who have family members that are LGBTQ or who want to support students in their classrooms that come out to them and who are being told that unless you toe the line on our views around sexuality or gender identity, regardless of how great you are as a teacher, on that one difference of opinion, we will fire you.
Kazan Kasisie o le Equality Australia. Mō le tamaitai o Karen Pack, o lo o tālo tālo mō se ripoti e maua mai ei se tō o manga mō whaia onga ma whānau e tūpā LGBTQI+, e pei o ia.
The longer that this inquiry, the findings of this inquiry are delayed, the longer we force students and staff to stay in this dehumanising, harmful environment of self-closeting and community exclusion.
Karen Pack. O le ripoti na whaamaupōpoina e Nicole Ning, mō le SBS News.
Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.